Get free music on mdundo.com.
Jifunze kusema nisamehe. vinginevyo utapoteza ajira yako. Ndugu yangu jifunze kusema nisamee, vinginevyo unaweza kupoteza bahati yako. Nisamee baba, wana mpotevu walisema nisamee, nisamee. Haleluya, haleluya. Nimetambua makosa yangu jamani, nisamehewe. Naomba nisamehe, nisamehe. Mwana mpotevu alisema nisamehe, nisamehe. Naomba alipogundua pia amemkana Yesu aliomba msamaha, alitubu tena kwa machozi, akasema e, Yesu wangu nisamee. Wewe na mimi ni nani hata tushindwe kujishusha na kuomba msamaha? Wewe na mimi ni nani hata tushindwe